Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonga iyo. Ai katoto
moto mo.
Moto moto
moto moto.
Ai bai koko
moto moto.
Joto joto
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
Is feeling icy, but yeah, but nobody's wifey. Chuchuma, so they grandy heel a guy from the 90s, living legend girl, I might be. Did you wag him like you wetter than a ocean? So they come down with the lotion. Hennessy said he didn't get his emotion. Is the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto,
moto, moto,
moto,
I buy coco,
moto,
joto, joto,
moto,
ebony. More energy, hey. Call on my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, hey. You feel the many down my emotion.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma. Tukunyema, pilau lau, nipe supu tena, mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
mzamba,
fanya kama Bruce Lee,
mzamba,
viuno vya kusigina,
mzamba,
fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kanataka akataki na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kamedata na wasafi taito.
I got toto,
moto,
moto, moto,
moto, moto.
I buy coco,
moto, moto,
joto, joto,
moto, moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?